Yesu oli wamanyi mbyempisemu siyinza butakusinza oyi musibwe empologoma ya Yuda weyayawula ennyanja Mukama. Hosanna, Hosanna. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi yatulwanira, yatusasira. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi Musufu tatuleka. Lugendo talutandika bangi, yeah. Ebye bayogera bingi nyo, nze binkabya. Abamu mbu twasirana, tetulina lugendo. Amavivi netukanya mangi, mavivi netukanya manji, nga tumanyi talwana wali, ntoyo Yesu wali, yeah, yeah. Katika nkuyimbire wamanyi oli mukulu, Yesu wazana 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 wazana, yeah, yeah. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi yatulwanira, yatusasira. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi Musufu tatuleka. Nalinga omuti ogwasiranira mu ddungu, akasana kokya ne buziba ne bukya. Laba bw'atonnyesa enkuba wendi, eyo mu ddungu ewatali na kusaasira. Natonda y'ennyanja senfuna amazzi, yeah, yeah. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi yatulwanira, yatusasira. Abaddewo ku lwange, abaddewo mwesigwa. Simanyi oba nsinze ntya, simanyi oba ntende ntya. Omukwano gw'omungi Musufu tatuleka. Bangi, yeah. Ebye bayogera bingi nyo, nze binkabya. Abamu mbu twasirana, tetulina lugendo. Amavivi netukanya mangi, yeah. Amavivi netukanya mangi nyo, nga tumanyi, yeah. Yalwana wali, yalwana wali, Yesu wafu wamanyi. Wamba webale, 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 tunswaziza. Katika nkuimbire, wamanyi, oli munene Yesu, kankwebaze.